New fucking storm in town.
It's Silas, the mother
of Upenzi tukutane, leo sawa nane. Mitapenda wewe, hata nikuweza. Takama minaweza, nitakuja kwako. Kwa mapenzi yetu, minaomba Mungu. Hata nikuwewe, wajilani yangu. Wasome nyumbani, pia lafiki wate wasome nyumbani. Baby, sisi mako wani. Mbako. Kwa baby, mbako.
Baby, back up.